Akinde. Mosala mosala pona veni ya banana biso. Tobongisa Kongo balula Kongo ya lobi na misala.
Onjana biso eponi motote, eponi papate. Ozala valide, to fe valide. To fe sani mayale, to toka Kongo ya lobi ya ea ea.
Onjana bilili desi kwa.